Baxter. Cody.
Baby, nimepagana sichezi. Niko kwa kona na kucheki. I'm in my head now, sijiwezi. Oh, maybe we could have drinks and catch a movie. Unachotaka, I'd go with it. Ukibanduka, sina ngori. Oh, sema na mi, baby, can't you just hear me breathe? I need your company. Sema na mi, baby, can't you just hear me breathe? I need your company. Na kuwaza, unanifanya, unanifanya. Na kuwaza, unanifanya. I feel the fire na kuchizi. So would you please be my king? Sitani, ukinitoka nitapona. Head over heels mi na kuona. Hata niite bila jina, nitakuja. Sema na mi, baby, can't you just hear me breathe? I need your company. Sema na mi, baby, can't you just hear me breathe? Oh, nakuwaza, unanifanya, unanifanya. Nakuwaza, unanifanya. Kupenda, baby, wewe wanifaa. Kusema sitasema, lakini minisha kupenda, baby, wewe wanifaa.
Kusema sitasema, lakini minisha kupenda, baby, wewe wanifaa. Kusema sitasema, lakini minisha kupenda, baby, wewe wanifaa.